incwadi kaThithu sahluko 3. Bakhumbuze ukuba bathobela ababusi neziphathimandla, balalele, balungele imisebenzi yonke emihle, bangahlambalazi muntu, bangabi izili, babe ngabavileyo, bebonakalisa ubumnene obukhulu kubantu bonke. Ngokuba nathi kade sasiziwula, abangalaleliyo, abadukiswayo, sikhonza izinkanuko nokutamasa, okuyizinhlobonhlobo, sihleze bubini nangomhawu, sizondekile, sizondana. Kepha lapho sekubonakalisiwe ububele bukaNkulunkulu umsindisi wethu nothando lwakhe kubantu, wasisindisa kungengamsebenzi yokulunga esayenzayo thina, kepha ngowesihawu sakhe ngesigezo sokuphinda ukuzalwa nokwenziwa sibe basha ngomoya ongcwele. Amthela kakhulu phezu kwethu ngaye uJesu Kristu umsindisi wethu, ukuze silungisiwe ngomusa wakhe sibe izindlalifa zokuphila okuphakade ngokwethemba. Lithembekile lelizwi. Ngithanda ukuba uqinise impela ngalezo zinto ukuze abakholwa uNkulunkulu bakhuthalela ukwenza imisebenzi emihle, lezo zinto zinhle zinosizo kubantu. Kepha gwema imibuzo yobuwula nezindaba zolibo lokuzalana nokubanga nokuphikisana ngomthetho, ngokuba lokho akusizi kuyise. Umuntu onesifundiso esidukisayo eselulekwe kanye nakabili male, wazi ukuthi onjalo uphambukile uyona ezahlulela yena. Nxa sengithuma u-Eretema noma uThikiku kuwe, woshesha ukuza kimi eNikopoli, ngokuba nginqumile ukuthi ngiza kuhlala lapho ubusika. UZeno ummeli no-Apolo obahambisa ngokunakekela bangasilutho. Nabakithi mabafunde ukukhuthalela imisebenzi emihle njengokuswelekileyo, ukuze bangabi ngabangenasithelo. Bonke abanami bayakhonza kuwe, khonza kwabasithandayo ekukholweni. Umusa mawube nani nonke.